Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe jam waale moɗon bete altinere jetti lewru octobre hitande 2018 yamde jeenayyi so kiddaga e noon Ousmane Niall Boulɗo kabaruji ɗo num jiire to ɓoggi jande to yoro so o nokkuma demal heewi sembe sanne remoɓe ana nawtoro nawtorogol ƴaɓɓetigol posongaji hande maroɓe collectivide eɗum torra dabaji wi maɓɓe ɗi posongaji mbari dabaji maɓɓe. Leydi Belgique ana wondi e lanndaade faa neldaɓɓe kufunaaji bulabulaaji warde Mali. Ko hollitaa wiyeede nde fedde wara ley lewru novembre faa faa bo ministement daranaade ndeenaagu région Gao o. Usine plastique nawtortooɗo manaaji faa moƴƴina kulantereeji haala ana heewi hannde dow mum ɗo Bamako ɗo fedde jooɗake ley commune infandarte e gugol naa uddugol o usine. Yo ɗi woni sembe kabaruji beeta ko bisimilla moɗon heɗaade radio ɗi cukkindirɗon e amen ɗi. O nokkuma demal heewi sembe sanne ɗum woni yoro so remooɓe ana nawtoro posongaaji ɗi produitŋaaji yoggaaji ngalda e sari eɗi cottire dow nguyka ley luumo hannde marooɓe dabaji yoggaaɓe kollitiwiide eɗi torra dabaji muɓɓe e wi maɓɓe dabaji kewɗi mbaati caggal ko ñaami huɗooji ɗi posongaaji ɗi keɓi. Hooreɓe sar wiisiiji e remooɓe kañe huturuner e anndarte e marooɓe nen e remooɓe acce hakke ngattan hakkille ɗi posongaaji ngattan hakkille heewugol majji e moƴƴugol majji sini ana nawtoro. Anni ko Ali Aydara heɓini en ƴiwde yoro so dow faccitaango Mouhamadou Sama Sekou.
Yo produit ji ɗi ndemooɓe ɓe nawtorto warde kala kuukoy maa ɗum kala huɗo caggal faratiiji ɗiɓe njottita ɓiɓɓe aadama e kañe hawaluuji ɗiɗo produit ji ɗi na kalka dunna daabaaji marooɓe ɓe. Abdoul Wahab Cissé yo hooreejo fedde marooɓe circuit yoroso ana haani ndemooɓe ɓe annda nawtorto produit ji ɗi ley gese ɗiɗo produit ji ɗi kaani nawtorede wonaa fewi sere gese ɗe so ɗi naati e ndiyam iɗi waawi laataade sabaabu daabaaji ɗi ndemooɓe kañe marooɓe daabaaji fay gooto waawa yahde caggal goɗɗo. E wi hooreɓe service vétérinaire rafi nawtoraade produit ji ɗi no fewiri ngoni sababuji mawɗi waatugol daabaaji ɗi. Abel Sangari yo hooreejo service kumaniiɗo kabaru daabaaji nder nokkuuji ɗi ndema ɓuri fof nawtoreede min taki wiide daabaaji ɗi a ƴakka huɗo ɗi produit ji ngoni e muɗum ɓuri fof geseeji haaɓurimo ɗum no waawi turde sanne daabaaji ɗi so wonno produit ji ɗi kewiri jaati eɗum waawi laataade sababu majji. Service ji kumaniiɗi ndema kolliti wiide ɗiɗo bonandaaji na ɓuyto sanne so ni ndemooɓe ɓe calki soodude kala produit ji ɗi laamu anndana ɓe mbaajoɓe ɗum e dow sifa nawtorgol ɗiɗo produit ji ɗi heɓa kono somboru yo hoorooje gollirde CMDT to yoroso ton nder lumuuji ɗi eɓe njeya produit ji ɗi njamiraka fe yeeyeede ko ɓuri heewde eɗi faratini sanne wonande kabaru ndema. Hitaande fof minen janngina ndemooɓe ɓe e dow no ɓe kaani nawtoraade ɗiɗo produit ji ɗi.
Sakiraaɓe faa ɓeydoro ɗon faamoɗo mbaaji yewde kabaruji fuɗɗo helloji amin facebook et twitter faa dokkondo ko woni hakkillaaji moɗo ɗo mbaawi noddu dow ɗi numéroji ɗiɗi capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jeɗɗe enayi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗe joyi capanɗe jeɗɗe enayi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi. Leydi Belgique ana wondi e lanndaade faa nelde ko yahata nen ko yahata ɓe kufunaaji bulabulaaji capanɗe joyo ley Mali. O kabaru ministre kuminiɗo haɓɓetiiɓe maɓɓe hokki ɗum aljumaare ƴaɓɓene nde ko hollitaa wiyeede nde fedde haɓɓetiiɓe waranɗo ley lewru novembre waroru ndu faa faa bo ministrement daranaade ndeernaagu aéroport Bamako kañi e gaawo faa ɓeydoro ɗen faama keɗɗene Mouhamadou Sama Sekou.
Aljumaare nde gouvernement leydi Belgique holliti wiide yamiri yo mangal par en nelde e wi ministre humani nde kaɓɓitiiɓe garangal ɓeeɗo sembi nan ɓe leydi Allemagne ŋomɓe ton e golle oni nder leydi ndi. Guɓɓal solasaaɓe leydi Belgique ana nder leydi Mali gilla duuɓi kewɗi tafun banngal gollirde EITM Mali kamɓe jaati kalfana kabaru muɗum e ley duuɓi ɗiɗi banngal kaɓɓitiiɓe maɓɓe temedron e capanɗe jaɗɗo. Nden no fayotaade talataare ƴaɓɓiɗe nde kanko général leydi Belgique Jean Paul Deconique ardi noon kaɓitiiɓe uñaaji sappo e ɗiɗo kufna bulabulaaji ministement ɓe pabrike dun kaɓitiiɓe capanɗe joyo e joyo kabaru diwoji lollirɗi se 130 hercule ko mani ɗi ndenaago nokkuuji mahaaɗi nder aéroport Bamako. Hankasin oɗo laana diwoowo o no yamira faabaade guɓɓal barkal ngal leydi France gonngal nder sahel ngel. Ɓeeɗo mangal pat en ngari e wattumo ɓiɓɓe leydi Mali ndarda ɓeeɗo kaɓitiiɓe leɗɗe goɗɗe gonɗe nder ministement e barkan njalta leydi ndi. Fedde ministement mo golleji muɗum fuɗɗi nder hitande 2013 yo wootere e pelle oni kumaniɗi immadaraji hewtagol jamma ɓurnde fof mursirede yonkiiji ɓiɓɓe adama diina pelle keddiɗe ɗe ɗum yo gilla wattu immadaraji somali iwde hitande 1993 warde hitande 1995 hollitama jaati wiide wattu juuɗo o hakke temedron kufna bulabulaji ngoni iwɓe hen.
ko buri ton ngaji chapande joy kangye ita le malle hitande 2017 ko buri no kuje temer joy woni jogi yamiror do di ita leedi tata be itti gol kangye le runda afrika jagal afrika gisid e gana mali kangye ana ite sanne le wattu gon en joni o ko yata ton ngaji temer jetti e no gaye didi ngodi ndesari e wi gol le de reuters mahmoud samaseku
fam du gol kebal ko donta e tawede fuf ultama wiide kabaru kangye ndarlin mali na hani bedurade hakke no ga e go do temder idnu for hikka ton ngaji chapande jeegom dum woni ko litti goto ilam ko be lidi mali bangal zulna lulurnde roter e wi abubakar ongo nyagali kanko horejo gulire humaninde yigaji lidi adadu kangé ko donta non le hitande 2018 be duruke sede le livre mars ministre humaninde yigaji lidi holiti non wiide be daru adadu kangé ko tafete der hitande 2018 yo buri fufu batte football golleji usine ngaji kumanidi yigaji lidi fekola mo bede gold e kanya yuming bird mo yam fulila le lew fuf jabi dundu won ko isin kange fekula fuddi golle tonuji sappo e go'o kange ngoni i donta e le dubi jeddi arandeji di batte o do adadu o ledi mendi heddato e lele de tati urde fuf tafude kange der runde afrique so bangal isin yam fulila yuming bird holti wede kebal nyaay chapane ju e go'o e kanye tamede tati e nay ko wete ons ngoni kebadi dum habridun e ko buri millioji chapane jeegom e jeegom kalis dollar ele lebi jeegom randeji di cagite lewru zuyendu gollobe leedi mali kumani be kabaru yigaji leedi kebi ton ngay chapantati en nay kanye kiloji chapande joy e jiddi kange tawane ko donta non yo ton ngaji chapantati en nay kanye kiloji chapande jeegom e jeegom
basi ana wondi hedde easing plus kim de golle de notre tode manaji famu ina kulantereji haran heewdo mudum hot gon en joni o won fedde jodinde le komin en wondude dartude e google na uddugol izin o e wi himbe de fedde izin o ana itta ciukiji mbawdi wadde rafi cellal do himbe de ande de o jodi lemunde mer komin en on holiti wide izin o won e sariya do imadara anne ko kemme do faccitango mohammed samaseku
odo izin kumani do mo ingol manaji darna do le hitande 2007 ngodo don le dende sotiba latige sababu imadraji kewdi der ngalure bamako ido wattuji di e wi dental wajimbingal yu izin o itte nuku o an hani dum hunchena hore batte cellal yimbele dende de min teki wi de izin o ne yaha fuf na bedro toke fewde e jamarande bangal churki mun yaltinta sabi idu hada yimbele sotiba fufude no hanire mer komin en jado wede nuku o holiti wede izin o lutay fi sariaji ka mo fufu tawede won ko ndarribe kerana mamadou kita maire commune 1 ngalure bamako
ado de conseil
be gondo ingenieur be dun gondo donno min kay turki fufu tay kay mbawdo turude yimbe tawene fay wotti jun o izin o na wondi gollude turki fufu mi yayi ka ko min tayki do turki o yaltirte na hani tawnede fa hande kay dun leedo be ngada dabareji yalla patti turki di jamara holiti na torra njaha yimbe e bi horejo gollobe izin o e kunchana hore kala dabareji di gollobe meri o wajimbini yo wade kedanna kanko abdurrahman sinayuko
donc oui
sultan wi di turki izin o nabawi jati latade sababu yimbe kanko mer o nelditon andanbe kabar mudun jawtade no dum wuro ti allah modo fuf be ndiyali ka be do kulitimi wiide an hani mi ngatta no san hakilo kabar mudun non dum mi ngatta so allah jabi
recommandation
gollobe be min kebi haldude be kuliti fabaade kala ko woni imadraji izin mabbe ba tarawari o suder non o huliti wiide le dubi sappo e go di o golli ele izin o kebal mangal o hebi hen
o moyci
so en gollami ala buri dubi sappo go o hande so gonga hale kebal no wani kam jati mi sodi hen muto mi darni dun galle minen gollobe na kebi do en minen bara chapane joyo den na fodi dido e madraji hebene dabare izin o kay na heddi do wonno
studio tamani yo fa ballamu leede suede danemark suisse e fedde leede europe
sakira ben jandaro en kabaru jungun de region ngaji meden di en pudira region tombaktu kawrital balde tati pawingal do masibaji no masibaji kebener se jogola le cercle dire timikanye hejabe ko men dire danga e burem sidi amar kawri hen e wi janginin do de jande wadan fa hawrbe hen be kuncan hore jam e dural hakunde himbe o e o ng a mss darani kawr jangal oku golmo de safare nyawku balla fuddi beete kenye bamba le cercle burem sukabe le bitati yaade be dubi joy woni dokkatebe di safareji balde joy do hani wadde ko yata le teme dere tutama kenyen kulikoro le sudu le kol plato o golle anafawi do fuddu gol golleji walde duba sukabe plato njidibe daranade bantare e yirwer komin irben kulikoro do mudun seku menta chukolel gore chotini ngel chukolende wedi doy njoli nokoy dun ko wanno le lewru julie yabbe nondu e ndukki dun janari sakitabe do kadu di kabaru ka kedde hedare yowtirende anawudi wassalam.
See you tomorrow.